Yeah. I know. Kubuhlungu kwangoku. But yonke le way izogqitha man yabo. Cause emathandweni ufuneka uexpect into ezinjalo uba ipakna yakho ingakushiya nanini na. So hleka man, unwabe, move on. Nawe ungasola ngasekhaya ukuba lo bhuti angakujolela. Nawe ungasola nomdade ukuba lo bhuti ujola naye angakrexeza. Nawe ungasola sister ukuba ungashiywa ngumntu omthandayo. Nawe ungasola nanaba ukuba unora ngadlala ngenhliziyo yakho. Ungasola.
Ngelaxesha sasiqala udibana kwakungekho nditsho nempixano. Sithandwa nandukuthanda ndandisithi ndiboniswa ngawe wedwa. Ndandingayazi ukuba ndizophinda ndidibane nobuhle bamanye amankazana. Loo nto yandenza ndazifila ndiguilty. Ngelaa xesha ndiwhatsappela laa mntana. Saqala kuFacebook ezway nda-invayithwa le way yanika inamba yayo. Ndaisa kuWhatsApp sasithetha kamnandi. Wena wawungaboni cause you've been blind for this many years. Mna nalo mntana sibhizi sipush ibhisa hate. Ndikuphoxile ndiyaunderstanda yazi sithandwa sama. Ndinxanywa le way indenzileyo apha entliziyweni yakho. Ndiyayazi wophukile soloku bukana neepicture zethu. Ngelaa xesha sasijabule kumnani. Ndiyaunderstand ukuba neetshomi zakho zikufaka i-bad influence ukuba hlukana nam. Yazi intliziyo yam usithandwa sam ibethela wena wedwa. Ingasikuyazi ukuba usengqondweni yam. Ngqondo yam cinga ngawe soloku lala kuway one yokuba kutheni ze ndenzele mistake. Abantwana bendijola nabo emasayitini badilithe bonke nakuWhatsApp wam. Khandithembe kunzima uthemba umuntu.
Kunzima uthemba umuntu.
Kunzima ubuyele
esimeni.
Kunzima uthanda umuntu ngale ntliziyo ubukade umthanda ngayo. Once wakona uye ubone khona ukuba
ukuba lo bhuti angakujolela. Nawe ungasola nomdade ukuba lo bhuti ujola naye angakrexeza. Nawe ungasola sister ukuba ungashiywa ngumntu omthandayo. Nawe ungasola nanaba ukuba unora ngadlala ngenhliziyo yakho. Ungasola.
Okay, then.
into yenzeka sithando sam ndiyazi ukuba ndikone kakhulu sithando sam enhlizweni yakho usenaxolo uyafuna unika i-second chance but awukwazi kuba ucingana nale nto ndiyenze ekuqaleni ngoku ndifuna ukuxelela le way funa uunderstande le way khakhuvule nje indlebe zakho undimamele hlala phantsi be cool awuyifuni i-cake noba yihani ndifuna ukuphatha switi funa ukwenza show ukuba wena usesona simathatha esixoza intliziyo yam nawe uxozeke kuba le crust ndiyayifuna ndizoyisebenzela bendifuna ukubekela ukuba istori sihamba kanje bendifuna ukuba mandikonfense kanti andiyazanga ukuba le way lena uzoyibhaqa how can ungena efowunini yam ngaphandle kwemvume but usisithandwa sam ndiyaunderstanda unemvume wena sithandwa sam cela uzundivume again ndiyaphinda ndiyagula I love you can you please say you love me too and I know that is the truth and yeah we unbeliever again funa nathi sitye omnye uyiliva again kuba lona besikade siwutya uye wabheja andinxani wenxa zibheda between mna nawe khumbula sinqenqa embhedweni nokubeke kwelam igxalaba ndokubalisela nge-future plan yethu now ayikwazi uba yohlulwe yile nto yenzekileyo ndiyayazi ukuba wena sithandwa sam indlela ndithanda ngayo ndithembe ngayo ayifani naleya yakuqala ndifuna uze uyazi uyintombi yokuqala endizoyitshata nangumsesane sendungqayile kwasa ekhaya sendichazile ukuba iinkomo zakuthi mazithunyelwe kokwenu ndikutshate sithandwa sam understand this ukuba mna soloko ndicinga ngawe izinto endizenze kuwe namhlanje ndiyasarenda ndizicelela noxolo.